ngango genze ndabira nalwiso mukambe timo sidoni ngeno chinuma nyokula ngangali eyo yiraga nokonde kulira kana kabati yefula tachima nyindi nalwala songa kasi tandwala na yira bwatyo mbuno yeyagala nyo atenga yetona asikiriza abamukwana abasajja mulabye kalaliyo abamute mwamanya yeyanyowe wange naye nga yadduka tulabye nnyo bannange kubanga tajjirwa obulwadde wa mukenenya buyite mwawula yeyanyowe wange ye kati yadduka kasita tumanyati obulwadde bwajja nalwiso komawo nyambe bwe ndimala okufa maama oli yabye tulowooza kibobojaye ekyo kikujjamu obulwadde n'owona munnange komawo gyendi onzijanjaba okutuuka lwe ndifa tolowooza kibobogenze ekyo kikijjawo byonna bye twakola nalweiso olieriwekeja enyumba yene yange yandama tulabubinga n'obulwadde buluma noyagala ofuna kuyamba ey'omutumbi gw'oluyonta lutta n'amasi obuziwe gati obulwagagamba nti nogagano wakola bubi munanga okudduka kino kyajja kyajja tewali akikewala ebaolimba kisaali mulenzi wo endabanga entaana bamaze ejyegera kyevankusaba munanga onsaasire okukyuseemu obuufu obuze okukyuseemu obuufu obuze onzijanjabe okutuusa lwe ndifa kyekisingako munanga okudduka nalweiso komawo nyambe bwe ndimala okufa munanga olyeyabya tolowooza kibobo nkyaye kyekikujjamu obulwadde n'owona munange komawo gyendi onzijanjaba okutuusa lwe ndifa tolowooza kibobo genze ekyo kyekijjawo byonna bye twakola yakyukana songa ate dda gino emize tegyaliwo bannange ensi yakyukana songa ate dda gino emize tegyaliwo n'omukazi be yabanganobye banaalwala nga beewaabwe beepima munnaffe bayeerye waabalo genda omunyige waaliwo n'olidda naye kati bano abakazi abaaluno boolulwalako yenno nga dduka nalweiso munnange wakinkola wandibaddewo wadde oba wakankana n'omumira nga nange saamanya neebuuza kufembye yaleeta munnange wadde oba natayira wayitanga manju naawe n'osaza n'ensimbi ennyingi bwe zityo zennayonoona nsobola okukuwasa n'otojjukira luli bye walayira ku kkanisa yiyina lweiso mu bulwadde obulungi oba obubi tewagamba titogenda kundeka nalweiso kobawo nyambe tulimala okufa munango lyetala tolowooza kiri bw'oba ogenze ekyo kyekijjawo obulwadde n'owona zikusooka katooba waakiri ne zitakuva nnyuma awo abaganda baalaba mubinketa wadde obulwadde buluma kyekyobwavu obundika obulu mubinketa wadde obulwadde buluma kyekyobwavu obundika ebiro bino kyekinnuma teyayina siringisi okutuuka nga n'eddagala libula nekiraba nga nalimu okutegeka n'alekawa abaana abati nnyo ekyennyumba wadde oba nazimba ekyo kinteesa kukatiibwa wabula naye manya erinnyumba ddongo
Sayemanya, the Nuba Tongo, the Vajiria, Yakaka Wayo, the Vamusaba, or Yatuna Chitangi, Abeo, Pocasente Bambi, the Koleo, Ovakakiuski, Pinarika, Nava Nava Soma, the Nyawi, the Nava Vatusi, Embassy Dura, the Embakuvi, Wajidio, Uja, the Nyambo Kamba, the Nyawi. Ali Dara, the Andivado, Nemoaka Yumba, Najarwara, Gayina, we Vaka, Narizo, Koma Yambe, Begimaro, Kamana, Goya, Rosa, Tibo, Mochae, Pichu, Chito, Ratinona, Motangi, Koma Jendi, Mosi, and Javo, Kutu, Sarindi, Fat, Rosa, Tibo, Mochae. This is your Navi Dracula. Navira, Mazika, Gaja, Emera, Jemimo, Basse, Otisania, Norusi, Oturo, Nedula, Durando, Mosai, Tokola, Jambula, Najagara, Ovanzi, Mogota. Chikuyamu, kukuku wangu kwetuga Nachangala, uwanzi nyongutwa Chikuyamu, kukuku wangu kwetuga Ichindo wazesa, ibinini wibijo Iwomu guno, uwi wangi atuka Sachi maja, kuruwi ya kenda Isayonga, tuwanda mufuma Chizijukila, awichironda mwita Nemotegeza, jakabate kachia Awechirun na mwida, mwotegeza, yakabate kajia. Yanta useko, konamu marwaliro, webampima, nevangamba, webatio. Nenjagara, unange mwuliri, asale woko, magezi galaba. Yoro alimanya, kumutweche kwa mwa, nabisiba, unange ngatuka, nareiso. Koma onyambe, kweni maroko foli genda notara, yoroza, kipo. Mero kese, isho chikuja povulu atinona Kusama katyo mchalu magalwa Olimu kulu chimanyi wafungirwa Na mochinaba lunolube retala Kusama, katyo mchalu magalwa Olimu kulu, chimanyi wafumbiba Na uchiraba, lunorumbe vitala Nwe njogerera, uisanga wakwatiba Nituwe chukulu, kwenye kubako osula Wawawe simbu, awatali wapangisi Uwe wananga pao, kubobo lwate Jagalo mfuwe kanyo, okutusa rabifa Uchimanya buluji, chibabaya kwatiba Chibira muota, ganawe wakwatiba Naroiso, watekaruga ya tukata Nenga chimanyi, jiputengi rakupa Iyandi wateo, nimo wa makaki Nachalwara, kanyina wiyige Kakati mnechaye, newendi wa mizomosu Katako mieho, tagizanga na oza Ishavana Katako mieho, tagizanga na oza Ishavana, makana kabawa Na inga singawa, we alino kubakuza Banage, amanja karamulabi, kubango rumbe, yutute kajaga. Banage, amanja karamulabi, kubango rumbe, yutute kajaga. Na yesu tomanyo, kubamba nina chakala. Chichava kona, kawuko kundoba. Keseru ganda, kubamba nina chakala. Mewe kume nyonyo, kunoborate buluma. Neku songeyo, mwena sabi mpasibule. Nesimanyi, tindito manjumi. So, come on, we can be. We come on, Rosa, Tibo, Javi Navitwakora, Munangi, Javu Yambi, Ponzi and Javu put yourself in the bar, Rosa, Tibo, Javi, Javu Ratinona, Munangi, come on, Yambi, Ponzi and Javu put yourself in the bar, Rosa, Tibo, Javi. Jacob, you're not a bit of a crowd. Now, so, come on,
zijanja boku tusale ndipa Kuloza, kimuvero kenzi Nichechikuja mubulwa teno